sawirkii 14:4. Gideon markii asuu ii familshay aabudeen lankala araw iyo sanamkala araw baal iyo aresh oo ku yaal dalka kakan yaa way weeli ani ma an dhaafaw dadkan wali aabudayaan sanam yaali are sanamkun baalna ani ma aabudaw may weeli ani way aabuday ilaaha runta ah. Gideon markii saas an weeli yaa dadkan absadeen way fadaayaan ini sidood ba an aabudaan sanamka. Sanamka midii aabudeen hamiin iyo maalin yaa lankala araw Gideon way araay isin jidkiin kasoo nogoda dambigi isin fasheen ini an kasoo nogotaan eebbahey yaa lifadee. Sidaas dartiyey yaa lankala araw Gideon way an nogodi eebbahey lan nabi an warila.